Kama we ni mchizi ma games na play. I'm so NY na ka EA. Mjuni I'm bleeding uka LA. Masai na madunga ma Merrill. Da kutoka SA, aliluzi yanga maka LA. Don't bother, hino kardinali, nite don munga, huzu mini nani. Darrao nile mtukana na nikaturukana, nile mpongesha kilami. Munga na wakana, mwizi ya likagwa, burundani burudani. Mdodo msichana, hana Montana, kwanja na mira. Niliacha kuzifanya, hizo matawa, majaba na mira. Choma boza, munga mamchicha, ati wako niichi, wachayo na jificha. Nimetoka moroto kwa jibika, ata kukenyesha mupayi ya mtuni ya makriba. Bala, baba, umeshiba. Na ujue misle usama, uswai enda kuiba. Sanseo alikuja na Mazda, idha fulani, nike kunywa chwada. Za ovyo tu kuni hada, atijuya handa, sikutalala mada. Saizo niko madawa maduya, mtadu what? Vitu wanadu tunabu, wanabuya, wanaguaya. Still I'm living my dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa bana unazima. Kama siku chote mami, risto za freerider kuna. Nani ni nani? Ni wakati nali ririma. Metoka moroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka moroto tena nkingi ya keja njungu inatepa. Metoka moroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka moroto tena nkingi ya keja njungu inatepa.
Alitaka ningiwe marungu, wapi join formally wanyungu. Tulimchungu ch, nugu tulimonia 18 kiu mungu mungu. Mkate katwe nusu nusu, biz legit ukiwa mina wuzu. Na nikuliza tu, bibi ya corona inatusu. Atupoza takani kwa picha, na tudoz masasi upitisha. On toes joa mwezi tupita, na mekimi ya mwezi lilisha. Slave design ya lupita, 12 years indaju ya kuiva. Bezi usikamka umepika, uneza rudi Jack Despila. Sija match tangu late match, siyezi fight ya system corrupt. Na usifaska wezi spa, nchi zingine pia woni mra. Nyako li mtuwa kwa ba, malifisa nlianwa reserve. Na coast uko na gun, haimanishi wingi around kusnatch. Kuna time likuwa kwa crowd, na kuna time ligeuzwa Steven. RIP my partner in crime, alikuwa stoned to death mtaju ya wizi. Senko exile pandiwe, on the road to mtini. RIP my partner in crime, alikuwa stoned to death mtaju ya wizi.
Still I'm living my dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa bana unazima. Kama siku chote mami, risto za freerider kuna. Nani ni nani, ni wakati nali ririma. Metoka moroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka moroto tena nkingi ya keja njungu inatepa. Metoka moroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka moroto tena nkingi ya keja njungu inatepa.
Yo, nimetoka keja tena. Back in the streets, ducking police, nitakuwa mteja tena. Chini matik, Patek Philips, jui ningewangeze ambwenya. Uyo mtoto uscream, ya upenda istik, pate wakashai kusema. Bitch, umerudi cyber tena, mi dosh na siwa sideza tena. Bro, bro, asha ingi ya chamber, check hizo sideza pienga. Pull up kondai na ndenga, bitch, dunga yu mpesa tena. Yo, nini na rhyme na era, oh, misi wezi smile na hera. Ukitaka unapewa sahi, tukitoka ni best stylings. Hatuzozi na swasa ID, Islands, they know me, I say it for real. Nina mbogi, just me and my G's. Jaza pori, jumiu wanga busy. Slowly, slowly, I go on my knees. You fuck with my homie, you fuck it with me. For real. Mi wanga lyrical, nina ndenga, I had to leave it home. New iPhone to write my lyrics on. Try the bugizi, jabba digital. Macho ni indigo, drama ni mingi joe. Mamblei na leave me alone, hashtag easy oh.
Still I'm living my dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa bana unazima. Kama siku chote mami, risto za freerider kuna. Nani ni nani, ni wakati nali ririma. Metoka moroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka moroto tena nkingi ya keja njungu inatepa. Metoka moroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka moroto tena nkingi ya keja njungu inatepa.